I can't chime off that.
I'm going to go to the hospital.
swipe the basuli. Scalabuwa gana mshanya tano tano itu. Sita eko fana na waga kumu sejana. Matata makame na yisi na kato tane na maingwele. So kitwe na sasukuma sa shai zaita sa fumu aya. Pumeza ante kutu na puma koni kuma sa kitreshe pusu kuna mkulu shati. Angame etu age. Angame nekwa mbile jo celebration. Sakala go an side 2, side 3, side 4, side 5. Fantasy 22. Uso senza. Shigish akabase. Shigish. 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 Shigish.